نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم تبغياتو يولندو نو تكالا تكوغمبلانا نكان يوكوزانا ندي مسواك أكاماتو مسواك ndi kantengo kamene kamagulitsidwa ntchito kutsukira mkamwa kamene kukamatchedwa kuti miswak ndi apa tingolongosolera nako za ubwino ogwiritsa ntchito kantengo kameneka ka miswak mfundo yoyambirira ndiyonena kuti kugwiritsa ntchito miswak kumaonjezera thawabu zapaswala ka 70 nkhani kuchokera kwa Aisha radhiyallahu anha uja amene ndi mkazi wa mtumiki sallallahu alaihi wasallam yeye akulongosola kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam adati swala imene yapempheredwa utagwiritsa ntchito miswak popanga udhu ili ndi sawabu zokwana 70 kuposa swala yomwe yaswalidwa yapempheredwa popanda kugwiritsa ntchito miswak pa nthawi imene ukupanga udhu mfundo yachiwiri miswak imayeretsa nkhamwa ndikubweletsa chisangalalo cha Allahu tabaraka wa taala hadithi ina mai yemwe uja mai wokondedwa sayyiduna Aisha radhiyallahu anha akunena kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam adati kugulitsa ntchito miswak ndi njira yoyeletsera mkamwa ndikupezera chisangalalo cha Allahu tabaraka wa taala mfundo yachitatu kugulitsa ntchito miswak ndi sunna paja sunna ndi chinthu chimene mtumiki sallallahu alaihi wasallam adachichita ndipo munthu akachitsatira amapeza sawabu ndiye kuchita miswak ndi sunna ya atumiki onse alayhim salam sayyiduna abu ayyub al ansari radiyallahu anhu akunena kuti mtumiki sallallahu alayhi wasallam adati zinthu zinayi ndi sunna yochokera kwa atumiki onse mukamba kwina pali zinthu zokwana zinayi zimene mtumiki wina aliyese adachitako ndipo chinthu choyambirira ndi kukhala ndi manyazi kukhala ndi manyazi pena paliponse ndipo chachiwiri ndi kudzinunkhiritsa ndipo chachitatu kugwiritsa ntchito miswak ndipo chomalizira ndi kupangitsa nika kapena kuti kukwatira zinthu zinayi zimenezi pafupifupi mtumiki wina aliyese kuyambira pa Nabi Adam alaihi salam kukafikira mpaka na pa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam wosewa adachitapo nkhani yachinayi mfundo yachinayi ikunena kuti kupatula kumusangalatsa Allahu tabaraka wa taala kugwiritsa ntchito miswak kumasangalatsanso angelo zimathandizanso kunkhani ya zaumoyo sayyiduna ibnu abbas radhiyallahu anhuma akunena kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam adati gwiritsani ntchito miswak chifukwa imayeretsa nkhama imakondweretsa Allah angelo amasangalatsidwa imaonjezera thawabu komanso ndi sunna kugwiritsa ntchito miswak sizikuthera pompo iyayi chinanso ndi chakuti imapangitsa maso kuti awale bwino izi zomwe zolanthauza kuti zimathandizira maso kuti munthu azitha kuonetsetsa popanda vuto lina lililonse. Imachotsa chiseye, imalimbitsa nkhama, imachotsa makhololo ndi kubwezeletsa fungo labwino mkamwa. Mufotokosa kwina kapena kuti muhadithi ina zimabwera kuti kugulitsa ntchito miswak kumathandizaso mmimba komanso kugaya bwino chakudya pa nthawi imene chafika mmimba.